Nimeishi kwingi kuona mengi, ila kama we bado sijamwona. Baby bado sijamwona wakukufikia tarobo. Kichwa kina mambo mengi, ila upendo wako bado nauona. Nikifumba macho bado nakuona. How beautiful you are, baby. Basi napenda unavyonidekeza baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby. Mwenzako napenda unavyonidekeza darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby. Na kama sio uzu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Kama sio moyo wako wewe, baby, upendo nautoa wapi? Kama sio
nakusa tena utadhania sio wangu, kama sio mali yangu. Oh, msiri wangu kama ndo kwanza namuona. Ameridhia shida zangu na iki kidogo changu, kikubwa cha barabu, tukikosa wali atadonda. Asapora nikwambie, hakuna neni jua mie. Kama ambavyo baby, vile unavyo baby. Basi napenda unavyonidekeza baby. Nikikoseo nigombezi unanielekeza babe.
Mwenzako napenda unavyonidekeza darling. Nikikoseo nigombezi unanielekeza baby.
Kama sio utu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Na kama sio moyo wako wewe, upendo ningeutoa wapi? Na kama sio
Sikonde boy call me number one, call the music worldwide.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.